sende mani dalade tahyare la yawroni dole mabir dalate batahay sende mani dalade tahyare la yawroni dole mabir dalate batahay Sane yalata maniyo sharaf kutamastirayo kaliyara da kayayad kadahmo qatayo awen kad dirtahay fil sane yalata maniyo sharaf kutamastirayo kaliyara da kayayad kadah muqataayo awin kaad dirtahay after sin talagu taana fil sanaya sindalado diga ugu sareeyahiyo waxta qayma dhaafari fil sanaya sindalado diga ugu sareeyahiyo waxta qayma dhaafari fil sande mari dalade tahyare dayawroni dole mabir dalate batahay sende mani dalade tahyare dayawroni dole mabir dalate batahay subaxdiyo
heliyalo abaw heliyalo
naharis kudashaday
heliyalo abaw heliyalo
ilaba kodorsoniyo
heliyalo abaw heliyalo
hoysta barakadaliyo
heliyalo abaw heliyalo
marwaday dakadigayo
heliyalo abaw heliyalo
ni dhaxsiye
heliyalo abaw heliyalo
haygati in haygateli
hadisnaada qoyskiinuye
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 Haygati in haygateli
Haddisnaada qoyskiinuye